Chapoki kombe kitu punka nyumwa chai Shapata ganja kakosa pepa nka nyonga tai Na sometime nikikosa kari na nyonga dry Na jimix na watoto wakari tu wakina Elizabe Walo kutuma mekuchionja Wezi kutasumu ukaonja Wezi pesa uma ukaonga Wezi kujifanya umezongwa Wezi umezoya kitonga Oh na Ukuna baba kusafari Nikipacha mwaku na tomo kumashari Kwanza snichi nikari embari Sendu wanazo kususa snabari Nikikuomba unyumba naomba nacho Naona macho naona unacho Na chochote nakula Ukinipa sangala ukinipa tachula Na kusituliza medula Kuyerewa ifes maka umekula Unanijua kwa sababu unaniona Tusha ugua kwa imani tukapona Unijui lifotoka upajui napokwenda Unareta ukuda informa Baba 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 toba Waone wanaomba omba omba toba 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 Waone wanaomba omba omba toba Baba 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 toba Waone wanaomba omba omba toba 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 Waone wanaomba omba omba toba Miso Tozio
We mi number supplier Baba Fenty
Naisia za kuflow kwenye biti ya zuku Naisia za kuflow kwenye mdundo wa dufu Naisia mbaka isia nimeziacha utupu Naisia kuna mtu yuko nyuma ya buku Naisia kuna muda kwenye saya mshari Naisia kari kama last bombare Unaisikia ngoma itofauti na hile Unaisikia Wana unga unga Wana unga matukio wana kushika masikio Wata kushika makario kipungio punga Neanda apia nzio kuwa tunafagio tupigi kula zandio Unanijua kwa sababu unaniona Tusha ugua kwa imani tukapona Unijui lipotoka upajui napokwenda Unareta ukuda informa Baba 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 toba Waone wanaomba omba omba toba 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 Waone wanaomba omba omba toba Baba 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 toba Waone wanaomba omba omba toba 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 Waone wanaomba omba omba toba Unaisikia hii tofauti na hile Montani Falidi Montana Msodo kizesani Dogo December pinchidi Dogo official Zeditarenti Salimi blaza zesani
Number supplier.com